kitanzi obusungu bunuma necho kukola chimbuze namagezi sigala bandabi mwana nambwa yange enemeze cho kukola kalu obusungu bunuma ndiji wache chijimatiza buli kisera nembeba ebyo kuli ebyo byeteweza embwa yantabula omululu gwajisukka nalinjagadde obutajijuza nze naye kikulu alotematira kubanga lwetabuse ne baliraano obubuze yagala gulya ensuza ku ttabu olw'omululu gweteweza oluusi ntambuza kiro mu nzikiza noonye byeyagala wo embwa yantabula eno omululu gwajisukka ndabye makuja togityawa tewagimanyiza kyekola wambwa yetamatira ne wamuwa ennyama lwokera gumba bwakola makuja togityawa tewagimanyiza kyekola wambwa yetamatira ne wamuwa ennyama lwokera gumba bwakola Tabula omululu gujisuse teisa yetise kemulaba bweti nenunka teisa walutala mama kemulaba bweti netabuka ato busungu bunuma kebade kembweri cheyagala egena nempa kusala nentambuza netumbi newezi bansimbi ntola nempayo efune cheyagala ebyo kulya tolu bituusa ekombako bukomize yantabula wo makuja togityawa kyewagimanyiza kyekola wamba yetamatira ne wamuwa ennyama lwokera gumba bwakola makuja togityawa kyewagimanyiza kyekola wamba yetamatira ne wamuwa ennyama lwokera gumba bwakola yansobera embwa omululu gujisuse okujako obutamatira ennyama nze ndeeta nawaka neerya neebwega naye maama egireka wali nerondalonda n'obwokumakubo nalimanyi bwe ndireeta waka eriggwamu oluusi n'omululu wa ennyama egireka mu nnyumba neronda n'obwokumakubo amagumba gerondalonda eririramu oluusi n'ekkolera naye maama olw'omululu omumwe gusiba bivereera negaluma embwe nerinzisa maama kuba omululu gujisuse ndabye makuja togityawa kyewagimanyiza kyekola wamba yetamatira ne wamuwa ennyama lwokera gumba bwakola makuja togityawa kyewagimanyiza kyekola wamba yetamatira ne wamuwa ennyama lwokera gumba bwakola sana nevera mu maka amaka gonega kuma embwa weteri mu maka na amaka tega kunyumira esana nemanyo kuyiga ekyo kyekyagitonza eteyiga gwe noyita nayo bayinza n'okukukuba ensolo egiraba eri mu kwasama nanyini yo kikitokuwa ekwasa obusungu eyekika kino nga niwe gisuulira egumba tetunulayo nze yange yansobera omululu gwajisukka nze ne yange yantabula ensungu w'okufa obufi olaba ngisiba ku bbali naye evaayo makuja netabuka senga yali eba mu bbanga bannange kyalisuse makuja togityawa kyewagimanyiza kyekola wamba yetamatira ne wamuwa ennyama lwokera gumba
tonagiraba Embwa yansobera Mukuze misango tonagiraba Nayate mubatya na yera tenalabika Ekuleke migoba kuba Wekwata togiraba ku Ngojirine yechika kino jugulire jegere munange byokujiwonya Ze yange jitufe wa Yesu Yeye kana jivumula Nasaze okulokoka Kangoberere Yesu yajyo kumponya
Makuja kajichawa Chuba jimanyiza jekola Wamba yetamatira